bafananarange esimya beyagala mukama beyalonda mupona bawamakula mukama wabulumi abamu natulonda mufe natuwa okulumwa watenga wali wasibaga mukama yajuna ebikolo byokukola atenga neyasiba gwakirabe tinakumusaba nyakuwonye yaloga kwamba mukama yesimye abalungi n'ababiire beyuna gyali buli omu namusaba mu ngeri ye ate namuwonya ekizibu kye baaba abalala tatuwonya kirabe bwe nakulekawo n'obeera mbulumi mukama nambonereza nembeera mbulumi bannanga batone beyagala kanze nesimbye ekikyamu kimbuze temunanya kudagira mumwe bino nyumya bunyumya mpumulemu obulumi naye mukama yankomya birungi binsubye tewali abimpa byezibika bakaya ne buli omu yeegabanye kyenva mpumulamu olumu ne sekooya gwani oyo akabasanya okukola kigwendi birekera ye n'alema okujula olaba n'obufumbo bwankooya gwate okulangirwa emmere nze byannemesa teero n'atasaana n'agereka kasita akugezaako omwana n'akubula olaba n'akugwanira akulumya sawuda akozaalira omwana oba obimaze awo nze nempulira obulumi kuba ekinsabibwa nze kyanneba okufuna naye yawula obwenkanya awo munenyamu mukama yawugwa yandibadde atuwaawa mu kale oba n'atumba ferane twegomba kuba kino kyasukkako obunene bulabu ekinyumya obunaku bunzita ani alikaabira emyaka awo munenyamu mukama yawugwa yandijunye obwolumu kale nagene mbaako mbasanyu nembuuka negomba abananga beyagala wabulesibanenya mukama yeyabawa sawuda zimusanze tosuubira kikuwa naye nze ekyange banange ekyannemesa kirinza b'emikwano n'ensuuka kubala emyaka ndabanga gyenyodde nifunadde essanyu ne neeyagala ate nga neewalumpe nayankumye woowe maama zinsanze simanyi kye yasanga mange lwansukuma kugumba buntuusisa okujula kisenga saza lwakisingako kale kubanga byendabiddemu bingi buli muzomubi omugumba yakukola oyo mmeme nandoza abaana olw'okuba omugumba mbuze mbatta opanga tobadde mugumba bannange ne bwe weeyisa obulungi teryakiraba njulira singa nnaba omwavu kyokka n'enzaala ku mwana n'embuusa kaaba omu kisingako kale ne mpona ebigambo bannange ebyogerwa bingi nnyo ebituulaga obulumi naye ekyobugumba nnalaba kisago kitambuza mpasaawo n'ensuuka kyokka wabuzeewo omusaawa yeekamba kaabeere muzungu tansobola muliira embuuza kikyamu kikunze ezo ensaasi nnanyeenya n'ensuuka kyokka nakaakati omwana nkyamujula Bugumba buntu sizo kujula Kiosanga magali na oje ya kweka Bonye bonye miaka jenyote Mukama nasobya jiyo sosole mbanji Ya sara ya lino bulumwa Na yense banya bobulumi bukese Wowe mama zinsanze Nabia kubabi uobete walia nyamba Banji nyaba kusobya mukama Daboba webiru jivone beya gara Na yense tali nasobi joli Wachi wanyima ye change chenduba Na ye ya bulobwe kanya Awo mune nyamu mukama ya uwa Yani wadatu wawa mukari Kubana atuma fenane tuwe gomba Kubachi no chasuka kubu nene Bula wenchi nyumyobu na kubunzita Ani alikabile miaka Awo mune nyamu mukama ya uwa Yani junye ugolu mukari Nangene mbako masanyu nembuka Nego mbaba nangabe ya gara Wawula sibane nyamu kama ye ya bawa Sauda zinsanze